Indlela yokuthola injabulo. Impilo enhle nokubekezela. Ukugula okungapheli noma ukukhubazeka kungakuphazamisa ukuphila. Indoda yokuthiwa uArf eyayikade iwumqemane yabe isikhubazeka yathi ngaphelelwa amandla nesibindi kwakungathi sekuphelile ngami. Okwenzeka kuArf kusikhumbuza ukuthi ngezinye izikhathi asikwazi ukulawula lokho okwenzeka ekuphileni kwethu. Noma kunjalo, kukhona esingakwenza ukuze sizame ukunciphisa amathuba okugula. Kodwa singenze njani uma impilo yethu iqhubeka yohloka? Ingabe lokho kusho ukuthi asisoze sajabula? Sizobona ukuthi akunjalo. Okwamanje, ake sixoxe ngamavesi asikhuthaza ukuba sizigcine sinempilo enhle. Linganisela. Ukuba nomkhuba wokuphuza ngokweqile nokudla kakhulu, kungakugulisa futhi kukuqedele nemali. Ungabi phakathi kwezinseli zewayini, phakathi kwamakoza. Ngoba isidakwa nesiminzi bayobampofu. Izaga 23 verse 20 no verse 21. Ungawungcolisi umzimba wakho. Masizihlanze kukho konke ukungcola kwenyama nokomoya. Yesibili kwabaseKorinte 7 verse 1. Abantu ababhemayo, abaphuza ngokweqile nabasebenzisa izidakamizwa, bangcolisa imizimba yabo. Ngokwesibonelo, i-US Centers for Disease Control and Prevention ithi ukubhema kuholela ezifeni nasekukhubazekeni futhi kulimaza cishe zonke izicubu ezisemzimbeni. Khumbula ukuthi umzimba wakho nokuphila kwakho kuyizipho eziyigugu. Ngoba nguNkulunkulu siyaphila, siyanyakaza futhi sikhona. Izenzo 17 verse 28. Ukukhumbula lelo qiniso kuyasiza sigweme ukwenza izinto ezingafaka ukuphila kwethu engozini lapho sisebenza, sishayela nalapho sikhetha ukuthi sizozijabulisa ngani. Akufanele sifake ukuphila kwethu engozini ukuze nje sizijabulise isikhashana. Lawula indlela ozizwa ngayo. Okwenzeka engqondweni yakho kuyawuthinta umzimba wakho. Yingakho kufanele ugweme ukukhathazeka ngokungenasidingo, thukuthela kakhulu, umona neminye imizwa elimazayo. Ihubo 37 verse 8 lithi, hlukana nentukuthele uyeke ukufutheka. IBhayibheli liphinde lithi, ningalokothi nikhathazeke ngosuku olulandelayo, ngoba usuku olulandelayo liyoba nezalo izinkathazo. Mateyu 6 verse 34. Zama ukucabanga ngezinto ezakhayo. Izaga 14 verse 30 zithi, inhliziyo ezolile ingukuphila komzimba. IBhayibheli liphinde lithi, inhliziyo ejabulayo ingumuthi omuhle. Izaga 17 verse 22. Ngisho nesayensi yakufakazela lokhu. Udokotela oseScotland uthi, mancane amathuba okuba umuntu ojabule agule, uma kuqhathaniswa nomuntu ongajabule. Bekezela. NjengoAlf esikhulume ngaye ekuqaleni, kungase kungabibikho esingakwenza ngenkinga esibhekene nayo. Ngisho noma kunjalo, singazithola izindlela zokuphila nayo. Abanye bavele badikibale, okwenza izinto zibe zimbi kakhulu. Izaga 24 verse 10 zithi, ingabe uzibonise uDaniele ngosuku losizi, amandla akho ayoba mancane. Abanye abazizwa beDaniele baba ngcono ngokuhamba kwesikhathi. Basijwayela isimo. Bathola indlela yokuqhubeka nokuphila ngisho noma izinkinga zingakapheli. Yilokho okwenzeka kuArf. Uthi, ngemva kokuthandaza kaningi nokuzindla ngomyalezo weBhayibheli okhuthazayo, waqala ukubona amathuba ayemvulekele kunokuba anake izinkinga. Njengabo bonke abantu ababhekana nezinkinga, uArf wafunda ukuba nozwela okwamenza waxoxela abanye ngezinto eziduduzayo eziseBhayibhelini. Omunye umuntu owezwa ubuhlungu obukhulu, indoda okuthiwa uSteve. Lapho eneminyaka engu-15, wavelelwa ingozi eyamkhubaza kusukela entanyeni kwehle. Lapho eseneminyaka engu-18, wayesekwazi ukusebenzisa izingalo zakhe. Waya e-university, kodwa wafika khona wacwila utshwaleni, ezidakamizweni, nasekuziphatheni okubi. Wayesephelelwe yithemba. Kodwa lokho kwashintsha lapho eqala ukufunda iBhayibheli. Lamsiza waba nombono ohlukile ngokuphila, futhi wakwazi ukunqoba imikhuba yakhe emibi. Uthi, ngase ngazi ukuthi ngiphile lani, manje nginokuthula, ngijabule futhi nganelisekile. Lokho okushiwo uSteve noAlf kusikhumbuza amazwi asencwadini yeHubo 19:7-8. Umthetho kaJehova uphelele, ubuyisa umphefumulo, imiyalo evela kuJehova iqotho, ibangela inhliziyo ukuba ijabule. Umyalo kaJehova uhlanzekile, ukhanyisa amehlo. Ukwaziswa okulandelayo kokwenezela. Amaphuzu ayinhloko. Iseluleko ezivela kuNkulunkulu sibuyisa amandla, sibangela inhliziyo ukuba ijabule, futhi sikhanyisa amehlo lapho sisisebenzisa. IHubo 19:7-8. IBhayibheli lisikhuthaza ukuba silinganisele, sinakekele imizimba yethu, sikhumbule ukuthi ukuphila kungcwele, silawule indlela esizizwa ngayo, sicabange izinto ezakhayo, siqine. Sesiphelile isihloko.